Nali nsekererwa, nali njogebwa, nali nyomebwa nnyo. Ngaba mpisaamu amaaso be bangi babuuza future yange. Mbadda mu kimu nti Yesu ye future yange. Naye amazima tanswazizza, mulabye nga nzija mu nfuufu. Baali bansekerera bonna be banneebuuzaako. Kitegedde situla abanyomebwa, naswaza abagezigezi yeebale.
Weebaziza Mukama.
Byakukoledde akutaasizza abalabe n'endwadde yaziwonyesa amakaago yagakuuma abaana yabalabirira school fees n'aleeta y'oyo Katonda lwaki tomwebaza
webaziza